Wenda ukapenda na sipendwe, utafanya nini usipopendwa? Ndio maana wanauliza moyo, kipinda tenda ni epuko toro. Sibadilisi ya zangu ndoto, kwangu mapenzi ya dhati changamoto. Huwa nalenga zaidi napokuona, naona vimba kilo naponiona. Nashindwa mbona mara maumivu tena, au lofa ndo chanzo basi nitose. Moyo unapiga piga kasi, basi nisikie, njoo karibu nami nijisikie. Unapiga kasi, basi nisikie, njoo karibu nami mami. Unapiga kasi, basi nisikie, njoo karibu nami mami. Nataka ni enjoy, niko wazi mami nakudai. Asema basi kuwa na wewe nitafurahi, amini kweli nahitaji moyo usiumize. Sema basi nataka ni enjoy, niko wazi mami nakudai. Asema basi kuwa na wewe nitafurahi, amini kweli nahitaji moyo usiumize. Wangu moyo umeushika kiundani, hadi nahisi burudani. Sitafanya mahepe pale shambani, amini nakuhitaji jamani. Wangu moyo umeushika kiundani, hadi nahisi burudani. Sitafanya mahepe pale shambani, amini nakuhitaji jamani. Nataka uamini mie ndiye wako, penzi la dhati sitasepa kwako. Ukiishi niishi niwe ndani yako, nitajenga ikulu safi ndani yako. Nataka uamini mie ndiye wako, penzi la dhati sitasepa kwako. Ukiishi niishi niwe ndani yako, nitajenga ikulu safi ndani yako. Sema basi nataka ni enjoy, niko wazi mami nakudai. Asema basi kuwa na wewe nitafurahi, amini kweli nahitaji moyo usiumize. Sema basi nataka ni enjoy, niko wazi mami nakudai. Asema basi kuwa na wewe nitafurahi, amini kweli nahitaji moyo usiumize.
Daily Atlas, you look fresh, you got the chance to be in a beauty contest. Girl, you really impressed, they can't rest. I love your body cause of everything I need. Nasema right na sifichi, girl, ubadiliki. Wale wanajichocha wambia wendo na miliki. Hado na pagawa wakicheki, never katana. Smile zako kong, cheki swag na kadhalika. Na tukitoka base, tuende kanisani. Tuende, tuende, tuka praise, tuende, tuka sali. Check your level guest, check your level done. Check your level tupa space, kwani sini nani. Baby, nasini tose kama kina bebe. Akina Liz wana claim, handle ni trend. Ono nevyo ni debate, jome take it fam fam. Tell them is all my love, you're my really gina.
Basi, nataka ni enjoy, niko wazi, mami nakudai. Asema basi, kuwa na wewe nitafurahi, amini kweli nahitaji moyo usiumize. Asema basi, nataka ni enjoy, niko wazi, mami nakudai. Asema basi, kuwa na wewe nitafurahi, amini kweli nahitaji moyo usiumize. Sema basi.